Prince.com.
Fine wine, mari daddy, mali yote yangu. Abebo ya wa,
abebo ya wa,
iberi sana ya wa,
iberi sana ya wa.
Abebo ya wa,
abebo ya wa,
inkanye ya wa,
inkanye ya
wa. Mapenzi mekita ni moto, mapenzi oh mapenzi. Ni kama sijawahi pendwa hivi before. Sachana waroga
safi mali fine mali gafi mali yote yangu
mali safi kijana fine wine mari daddy mali yote yangu abebo ya wa
abebo ya wa
iberi sana ya wa
iberi sana ya wa
abebo ya wa
abebo ya wa
inkanye ya wa.
Atingo pada, tuto dongi perna, ikao nambaya ye. Sulweri nasa mimoko misuma, kosotiko minale nungono. Ematera peru, maduwa kapari, karilo sosukari. My love, manyo chane noka, novela, adunyo miela chaloriwa. Ko chela safi, mali fine. Mali rafi, mali yote yangu. Mali safi, katoto fine wine. Mari daddy, mali yote yangu. Abebo ya wa,
abebo ya wa.
Iberi sana ya wa,
iberi sana ya wa.
Abebo ya wa,
abebo ya wa.
Inkanye ya wa.
Mama na, hey. Here ni kende malomba. Nimi kaongi manai natina. Don't get woke, Junior. And I had yet, Mama, me, the Junior. We don't get woke, Junior. And I had yet, Mama, me, the Junior. What can I do for you, girl, to be worthy of love? Cause you're so special to me. Without you, girl, I can be.
Fine wine, mari daddy, mali yote yangu. Abebo ya wa,
abebo ya wa.
Iberi sana ya wa,
iberi sana ya wa.
Abebo ya wa,
abebo ya wa.
Inkanye ya wa.
Zwap.com.